MJ Cool, yeah. Romantic Famous,
yo.
Zanapa Studios,
hey, Yakabi,
Kuse Konkona, Mazi Madalempe, Yaka Wunziza, Artigwe Bioko Loka, Kalubiliza, Ebi Fibian Koko, Solabeza Weka, Went to Nulila, Bimekabia Kapose, Kali Demese Nyinji Nyewaka, Tetuganya Wupusi Wafujo, Eje Chin Kucha Wulijo, hey. DJ Kapusi Kako,
who lets that dog out? Who lets that dog out?
Puse Konko na Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Kayonta kasela kunya kumata Nipewe kumunde hula kukata Kamadja badja muneti suja Mabega kwa musota waka boja Kabula kataka file kumuluja Nembua zani zika soja Nakasi kila kufeyo bukoja Ewa jaja chine wakoja Wakabula semache magamba Emigele baba baku jisamba Wambu tufu nalina bagamba Sirika sibila welu wanyumba Kayaye kakubane mihunga Kawulirize nye nyimba zange Kafuka mwana kakwano kange Sina chindi kaganda kange Oyefani wange Sina chindi mukwano gwange Mulebe mbazi musoja DJ Kapusi Kako
Who lets the dogs out? Who lets the dogs out?
Puse Konko na Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
DJ Jikuwa nga tukita Wupusi mukira bumwe na bukumekete Miziki jokuwa kuna jakubumenya Togu nyigini za mwana bukulile Tukukolele stage mwatu butuchamule Sumulilo muziki mwana wezi nile Shabin dance from wana sasa nya DJ box selato kuti zange No webu kutama mbubaga la mata Ochimine kano akisezo wino Kayaye kakuba nemi bimba Kawulidiza nye imba zange Kafuka mwana kakwano kange Sina chindi kaganda kange Mulebe mbazi musoja DJ Kapusi Kako
Who lets the dogs out? Who lets the dogs out?
Puse Konko na Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Joli mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Tolu mia nawe
Puse Konko na
Mr. DJ
Jigulile
Tolu mia nawe